uhambo lokukhula kumuntu ngamunye kunomsebenzi omningi okwazi ukubalansisa mayelana ngezinto ezumfutho omelene nathi. Ngamanye amazwi, sikwazi ukuthi thina liqobo ayihlale phansi ibamba umthetho kuze kube isikhathi esifanele. Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kunesikhathi sokwakha izinto, kunesikhathi futhi sokuyidiliza. Isikhathi sokufudumalisa umuntu ngothando ngehug. Kukhona futhi isikhathi sokuvuma umdedele ahambe. Isikhathi sokuhleka nesikhathi sokugala. Futhi kukhona isikhathi sokuza ugcola ubuqotho bobulungiswa. Ebese kuba khona isikhathi futhi sokuza ngobumnene uzoveza uthando. Ngisho nasesigabeni la khona izinto zingaqondile, ngisho nala khona lo muntu omunye esephutheni impela. Kungani sikhuluma ngalokho? Ngoba kulesi sikhathi la khona iqiniso lingumbatshazwa, wonke umuntu umemeza ngokuqhakambisa lakhe iqiniso, ephoqa ukuba bonke abantu abahambisane naye kumbe nala nelakhe akwenze lokhu engakhombisi lithando. Manje ebone bala iqiniso lisemqoka. Lisemqoka kithi ukuba silifune, sikulwele ukuba kulo, sibufune ubuqotho bokulunga. Kodwa njalo ekuseni, uma ngingena kwi-app yami engiphakela indaba ekwazi ukuhlunga indaba eziyiqiniso nengelona emhlabeni wonke jikelele, kuyamangala ukuthi abantu bamemeza kangakanani. Ebese kuxa ukuthi abekho abavula indlebe ukuzwa laba abamemezayo. Ngimangaze nawe ukuthi akekho kubo okhombisa uthando nenhlonipho. Izaga 21:21. Olandela ukulunga nomusa uyafumana ukulunga nokulunga nodumo. Kunokulunga kokuzazi wena okuningi okusemhlabeni lezinsuku nokuba nothando oluncu. Lezi zinto zombili zibukeka zisenjikeleni yokushintshana empilweni yabantu. Kodwa uNkulunkulu akafuni sibe nokodwa, ufuna sibe nakho kokubili, ukulunga nothando kumbe nomusa. Futhi uma sikwazi ukuthola ibalance kule mfuthu ezinto zombili evamise ukuphikisana, uNkulunkulu usethembisa inzuzo ngalokho, impilo, impumelelo neqholo lokuhlonishwa ona. Ukulunga nomusa lona cebo lelo likaNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh nsuku zonke okwakho nje sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Angikuphindele 0677060077.